Anuanom yɛ da a Onyankopɔn ase ɛda nnɔpa yi soso. Sɛ wama yɛ akwanya sɛ yɛbɛtie n'asɛm. Adesrɛdeɛ wɔ Onyankopɔn anim ne sɛ, ɛnnɛ dwumadie a anaa asɛm a yɛbɛka yi bɛnya gyinabea ne nteaseɛ na asesa yɛn nyinaa yɛhyɛ berɛ de akɔgyina gyinabea a Onyankopɔn susuu ho sɛ ɔde bɛma yɛn na yɛatena ase sɛ Onyankopɔn mma ahyɛ ne din kronkron animuonyam wɔ asase so ha. Yɛda Yesu ase. Yɛbɔ mpaeɛ. Onyankopɔn a ɔbɔ soro ne asase yi wura ne Agyenkwa Yesu Kristo Agya, yɛn ankasa yɛn Agya a wawo yɛn sɛ mma, ɛnnɛ yɛda wo ase sɛ wonam Honhom Kronkron tumi ne n'akwanya kɛseɛ a ɔde ama yɛn so sɛ yɛbɛsua ɔsoro asetena, ɔsoro dwumadie ne nteaseɛ na yɛde atena asase yi so a adi hene ahyɛ Yesu Kristo din kronkron animuonyam. Srɛ sɛ Honhom Kronkron bɛma yɛn nteaseɛ na ɔmma yɛn akoma a ɛtumi gye Onyame asɛm de di dwuma. Yɛda wo ase sɛ woatie yɛn wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Ɛnnɛ yɛn asɛm no ti ne sɛ, Yesu Kristo mu nkwagyeɛ no, ɛhyɛ nnipa kutupa anaasɛ ɛma nnipa nya gyinabea bi a na ɔnnie, nya ahoɔden foforɔ bi a yɛde di dwuma wɔ honhom mu. Na ɛbue kwan so ma nnipa tumi yɛ nneɛma bi a na anka ɔnni ho tumi anaasɛ akwanya. Mɛka no Borɔfo sɛ, salvation is an enabler. It makes things possible for a person. Yɛhyɛ aseɛ no, yɛbɛkɔ Peter nwoma a ɛtɔ so mmienu, ɛtire baako nkyekyɛmu nnan. Asɛm a ɔka hɔ ne sɛ, ɛhɔ na yɛama yɛn bɔhyɛ akɛseɛ a ɛyɛ adeɛ som bo ma yɛn. Sɛ nam saa bɔhyɛ no so, ɛne Onyankopɔn bɛdi dwuma abom. Na yie firi porɔyɛ a ɛnam akɔnnɔbɔne so aba yɛn yasetrim wɔ asase yi a yɛwɔ so yi mu. Meka no Borɔfo. Whereby are given unto us exceeding and great promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Na yɛkɔ Yohane nwoma ɛtiri nkron kyekyɛmu aduasa nkron no a ɛna ɛwɔ sɛ Yesu se, atemmu a anaasɛ Buroni ka no judgment a mede baa wiase ne sɛ, wɔn a wɔn nso wɔhu adeɛ no, afei de wɔn ani bɛfura koraa. Na mmom, wɔn a wɔn ani afura no, wɔn nso so bɛhu adeɛ. Bɛgyina saa asɛm yi so de akɔ yɛn anim. Asɛm a yɛka no nyinaa mfiti aseɛ ne sɛ, megye di sɛ yɛduru mmerɛ bi a ɛsɛ sɛ Akristofoɔ yɛpagya yɛn homene so na yɛnya gyinabea bi a ɛkɔ anim. Na yɛate aseɛ nso sɛ, yɛn Nyankopɔn, wanne yɛn kɛkɛ sɛ ɔbɛhohoro yɛn bɔne afiri hɔ. Mpo bɔne no a yɛyi afiri hɔ no, ɛne nnipa dada no nyinaa na ɛkɔɔyɛ. Na mmom, Onyankopɔn abɛyɛ yɛn abɔteɛ foforɔ a na anka nneɛma bi a yɛnni anaasɛ ahoɔden bi a yɛnni no, yɛbɛyɛ abɔdeɛ foforɔ yi asi anya nteaseɛ sɛ Nyankopɔn de ama yɛn. Na yɛntiri Akristofoɔ asisi yɛn ho saa deɛ ne sɛ, bebree yɛ Akristofoɔ nso wɔte adwene dada no mu anaa honam dada no mua debi uye Kristo ni a honam dada ene ni boni ene ni nsem nyina etwe mko uye abodi afufro na okan revelation nguma na se disem nguma no triba kunti musi anumpa ose na uye ahemfo ene asofo ewo osuru nyame fie ma we enye wa ahuhua huwa ni ya nitise mkesipa. Okwa mbea nsu na saani ndi buwawo. Mwemfa afufanto enye mfato humawo. Ebra oye usano enanti yeye basa untumi mpu ntua na mo. Na nsu su otumi eba beya afufanto afini nanti mpu na utu. Oye fefefe na kwenye wono edosu bibri ema afufanto chense usa a odane baya afufanto no na brabo sitia. Bon humo din na ma humene so na hunu se unyanko pon ayo kese. Yasma yewe kan idika anono. O ma home susuwa, e ma husu se, udi unipa ne yin susuye, debi, uni yesu, ene bobra, na wekwane, efiso ngume tosu, etrimi yinu chimusi anose, na wamaye nsu, ene nako tina osrosro tibia ewo yesu mu, and had raised us up and made us sit together in heavenly places, in Christ Jesus. Nipa ni bibri sa akwenya kesisi ya unyangupa buya mai wamu nam echinye ane wamu nya wamu bro mwase ama weni kure fra wanyumu bibri ya unyangupa enam nandonso enam Yesu Kristo so dia brain se mpo a Kristo fom bia ho a womo so saa jumedie no edi wonya na yebehwe asembi wo Matthew ngoma e 3 dumiensa ntichemu adio num enai ekro no Bible se na Yesu ba ni kro no bechre wo asorifi e ma won kro won ho jiru no mo kase a na abranti senya senyo di frihi awo yesa nyuma kesi nya kapinta niba Mary ya nene wa ya James no ani Simon no Judas nyo uni anu no yeni ni amba akra na nina na boy na oni de sane wo nya frihi na Bible se e Yesu ntidua e ma wo na Yesu ka chiro nse prophet anase komisheni bie ni hwa owo enumunyam owo no ankasa mikro na ono ene fi esani nti wantumi anye nyuma kesi bia ewo ho na menye wo adisiade sese di usi huno yesu no ebeboa ama uni nyankopon edi nsawo so yasma mepese ne eno so eya di hiade kese pa amaye ne se onyame be jitum ne hun se uwo biribi nyame ama biribi a ema wo dansu ewo asase so ha onye onipa bi keke ye kama ti o ngoma ti du mi asan jise mu du nsia na o se mwani eye nshira ifirise mu di mu huna de na masunso eye nshira ifirise mu di mu te ade inti asase eti su yi enye ni nyina na eye nshira da unya nkupo ase se o ye Yesu bia na se di obi ensori firinfi eme kanjero se pastakins kayo ne hun so yi nipa sa ne so tran wo be ka chro se pastakins kayo na hu se oyɛ nyame ba efiri se so yo nipa wunim nia wo ne nia wo bitumi aye ene me kamo ate ase se so yo kristo ni so se wo hu nia wo ene nia wo bitumi aye se wo ye di nipa ya ne ne onyame so ne hu amafa so na o kristo ni aye no wo ye kristo ni dia twa ne twa se wo ribia ema wo danso amen Ntiasie fufuru bi soso wo hɔ a me pɛsɛ yɛnya sa ekristofo na mefa yɛsma wo se korinto numero 3 num titi mudun so no sɛ wo ba yesu kristo mu a ɔyɛ abɔdeɛ fufuru nneɛma deda nyinaa twa mu a na hwɛ nneɛma nyinaa ayɛ fufuru Asma ɛwɔ saa Bible nsɛm a megye di sɛ yɛnyina yɛnim no ɛnyɛ biribi keke o deɛ ɛsɛ sɛ kristo no wote aseɛ ne sɛ ɛnyɛ wo nipa dadaa no ne wo nipa su no a wowɔ no ɛna yɛaprapra ho adware no ne bi a yɛbɔ no powder ne ayɛ no fɛfɛɛfɛ abɛgyina hɔ daabi o nipa dada no a na woyɛ no yato atwene ɛne abɔ wo foforɔ na mpɛ sɛ wote aseɛ sɛ dada no ne foforɔ no yɛamfa mu baabiaa ma yɛ foforɔ no o ɔse nneɛma deda no nyinaa atwam ɛna dada no nso so ntumi nyɛ adwuma ntumi nyɛ adwuma wɔ foforɔ no mu ɛna ɛne foforɔ no nso so anyɛ adwuma mmom ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛhunu sɛ sɛ mpo wohunu ade bi a ɛwɔ yesu kristo mu na ɛne ade bi a ɛnni yesu kristo mu ɛte sɛ ɛyɛ pɛpɛɛpɛ a kae wo kristo no deɛ sɛ wohunu sɛ nsonsonoeɛ ɛda saa nneɛma mmienu no ntam kɛse paa saa nimdeɛ yi ɛboa wo sɛ kristo ni ɛma wotumi ne onyankopɔn nante ɛwɔ anisoadehunu bi a woanya no mu sɛ woanhunu a na wotena ase sɛ wo nipa dada no a wobɛyi ɛnkyɛ na woasane atɔ kɔ w'akyi na ɛno no onyame som no ɛkɔ so deɛ nanso ɛno no mefrɛ no biribi yɛfrɛ no wɛkɛmpee kristoni kyerɛ sɛ woyi biribi na nyankopɔn nso ayɛ biribi ama wo kae na hu sɛ wo mma a wawo wɔn no wɔmmyi biribiaa ama wo nso wɔnyɛ wo mma neɛ ɛtɔ so nnan no sɛ saa akwanya yi ɛboa wo ma sɛ woka kyerɛwsɛm no mpo a wonya mu ntiaseɛ yɛnhwɛ Mateo nwoma 3:6 kɔpem du asɛm bi a wɔ hɔ na obi a yɛfrɛ no centurion te sɛ ɔpanyin kɛseɛ bi anaa ɔse nakoa ɛyareɛ ɛna ɔbaa yesu hɔ ɛbɛka kyerɛ yesu sɛ yesu ɛmeboa no na nakoa no nya ahotɔ na yesu ka kyerɛ sɛ meba na ɔse o daabi o menka se brɛ me fie memeyɛ obi a mehyɛ tumi ase meka kyerɛ so gyene sɛ ɔnkɔ ɔkɔ meka sɛ ɔma a ɔba todeɛ kasa kɛkɛ na ɛyɛ anigyesɛm kɛse ma yesu kristo sɛ n'anidaso kɛse a ɔwɔ ma akristofoɔ no aba mu sɛ akristofoɔ ate ase anaa obi anya nteaseɛ sɛ yɛwɔ tumi a ɛdi dwuma ɛwɔ kwan foforɔ so a yɛhohom na ɔse menhunu gyidie te sei ɛwɔ Israel nyinaa da me ne wanka mɛbɔ nsɛm ama saa ɔsraani panyin na wo nso so sɛ wotumi yɛ a bɔm wo nsɛm ma wo ankasa wo ho ɛda awurade ase ɛgu so a ɛka saa akwanya yi a nyame de ama ɛwɔ yesu kristo mu ɛwɔ awo foforɔ mu no obi a ɔnim sɛ na kwenye owo ni na hon din ni ni jume di oye no enye ni ifru ni pe mono so ofache rose mo se oka ana oka ya ni nti asye eni di ube hunu wu mono eye adefo frokra na ebwa emu kristo ni itimi esume uradi ye ye kan yuhani umu etrimi ensanchi musi ya na ose ni ahona ma wono no o ye ahona na ni ahonhon so a wono no e ye ahonhon sa ase onki tu ewe e wi as for kanya di di kanya di obeti asye e toso ni di enya di obeti asye nsu ye kristo ni a di di echire numu se ni a honhon ma wono ye ahonhon e numu mune ye ni kasem nesu eno di e honi infa so me wi asye ti asie na hun se uye obi a onyankopon awo no ama na kwenya kese pa de radi aso wa kum na fati juma eso nyamien nyamo wa brabom yenhwe de yesu kristo so eyeye uka matiu ngwe tredu num kopin num so na yesu se ukansire Peter ni nisi ya fonse, mukura wa mujili semeno hoi. Peter tumiji ya nono, wankasi Peter ni nyansa eni enamwa wei ya besi mfie pete pepe eno ene buwa no. Sipo kachine se, enye hunamu ni muja, ene diwe ya mao, ni meja osu. Inyina ye mompa ini mprese, yeja osu, ebeda ni medi ya chire yenye, eno. Ene ye mwa, nye die, ye di ya hon di yana, ye di yishyan ifri asasi yisu ha. Na fe se Yesu Kristo, epe se upeja, ibi nungu ni mdi yano omon tiasi yana. Waka yuhani ngomwe 3 kron, indichi mungu edi yana bakona. Wasi se, mwenye fra dia, ene yankanabwa ni biye ni moho. And say the more I'm missing my idea, any nature is a more born in one at more so. Na, yes, my own say, I do whom any I do whom ever ho. You would do whom I dear when you make quansu, any do whom I dear when you pack quansu, whom I dear you make quansua, a ye bonny, a free ho. As well, who know whom city nipper whom a dear city yesu cano. Ponen, eteho, yonko bebiya. Ese yu, unyanko pon bebiye ni yise mkese se, unyami ama yese ha kwenye. Na se, uko asmafo mu manu mu etri, edionimi yonu jichimu, edionu suma. Po, eti nitu efiasi na, edionino, edie ofye efiasi nube kachire ni se, ah, na wosu ye Romani. Wosye hain, mi ye Romani. Wosye, ey, midi skakasi ye pa ane to ya ansana mebe ye Romani yo. Oh, se po nimse o ye Romani ya. Se di imu bibri in nimse. Ye wa kwenya ebru yase fo di eswa. Yase fo no ane bechi watu efi yase. Ubo mpaya, bochre wadi se wu nimse uwa kwenya. Unama mweningi nama wahume su na yi jina unazo se unimse uwo diye nipe bini anasi yu yasifuni mweningi na uwo ade minyanka meshe ye uwo household of God anasi yu nyankupu mfiya se ibi hunu se jumedie na edia nanti Say Christopher, who was I there now? In simple old Bible, no, in Tiasiano, said the nipper be any more a dancer. Now, can you hang on my trip back to Chimu do nana? Or say, yes, Christo, a seminar by year on them, and never try. asɛm a ɛyɛ honam no wiase mu no ntiaseɛ bi ani nanso nyame mu no ntiaseɛ bebree wɔ mu. Afei wokasa a na wokase Awurade nhyira obi a wonim kasa a wɔka, wonim dwumadi a ɛwɔ mu. Fa ho bi gyinagyina bea bi a wonim deɛ wowɔ ne deɛ worekɔ ne deɛ nyame ayɛ wo. Mede m'asɛm no ba awieeɛ koraa no, sɛ obi fa Yesu Kristo sɛ ne kra Agyenkwa a, ɛyɛ abrabɔ foforɔ koraa. Ne nipadua a ɛgyina hɔ no ne mu nneɛma nyinaa yɛ foforɔ a ɛne dada no nni twaka biara. Me mpaebɔ ma yɛn nyinaa ne sɛ yɛbɛbɔ yɛbɛhu sɛ yɛmmrɛ yɛn ho ase anaa yɛnsante nkɔ yɛn dada mu na yɛbɛgyina foforɔeɛ a Yesu Kristo de ama yɛn no. Awurade nka wo ho na ɔnyɛ wo mmoa wɔ Yesu Kristo din mu. Ɛda Awurade ase. Amen.